Ndande ndi chimwe chonse mvera konse komwe muli, nanga muli bwanji, ndikhoya kuti muli bwino konse komwe muli, kandi umudzi, kaya muli pa nsewu, muli pa basi, muli mkati mwa nyumba, pa business, pena paliponse pomwe muli. Ndande ndi chimwe chonse ku program ino ya Tisanthule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Lero tili ndi mwayinso wapadera kwambiri womva mawu Mulungu akusanthulidwa makamaka. Mu buku la Deuteronomy, buku la mwiti dakalimo nditu kwa masabata angapo lelo Deuteronomy chapter 9 kuyambira verse 7 ndipo ndikuwe otiti endapo nditu kantunda tiwona zambiri zo kuzina ndi kuperewera kwa ana Israel komanso malamulomwe adalandira paliso zambiri mu program yatu ya lero amene akutitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda.
Odi kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo, makamaka inu amene chakukomerani lero kuti muyendenane pamodzi mu ulendo wa lero. Koma tisananyamuke ulendowu, ndifuna tiyambe takumbutsana kuti mu programu yapitayi timalondola Deuteronomy chapter 8 kuyamba verse 1 ndipo tinalowa mu chapter 9 kulekeza verse 6. Mmene timaona zomwe anachita Mulungu mbuyomo kuti ndi zomwe zimapereka chilimbikitso chatsogolo la munthu. Ndipo lero pamene tisanthula pa Deuteronomy 9 kuyambira verse 7, tikalowanso mu chapter 11, kulekeza verse 14. Tikuoneza kulephera kwa Israeli, miyala ya malamulo atsopano, kupembedzera kwa Mose, kupatulidwa kwa Alevi, chisamaliro cha Mulungu, ndi lamulo la kutenga malo. Mu programu yapitayi, tidalekezera pa verse 6, pamene tidaona kuti Mulungu, sadapulumutse ife chifukwa chakuti ndife abwino ayi. Koma tinapulumutsidwa chifukwa cha Yesu Kristu amene anakhetsa mwazi wake chifukwa cha inu ndi ine. Tsopano mundime yotsatirayi tisanthula zolephera za Israeli zakale. Verse 9. Kumbukirani, musamayiwala kuti munakwitsa Yehova Mulungu wanu mchipululu. Kuyambira tsikuli munatuluka mdziko la Egipto kufikira munalowa mmalo muno munapikisana ndi Yehova. Pano Mose akuabwezera kumbuyo kuakumbutsa zomwe anachita pa Exodus 32 verse 4 pamene Aloni analandira mphete zosiyana-siyana ndi kuapangira chifanizo cha mwana wankhosa ndi kuyamba kuchilambira. Tsono Mulungu anafuna kuakumbutsa zomwe anachitazo, komanso amawakumbutsa mawu amene ali pa Masalimo 106 verse 19 amene akunena kuti anapanga mwana wa ng'ombe ku Horebe na agwadira fano loyenga. Koma taonani kuti iwo anayiwala zimenezi. Verse 8. Mu Horebe momwe munautsa mkwiyo wa Yehova, ndipo Yehova anakwiya nanu kukuonongani. Ndipo Yehova anati kwa ine, ukafulumira kutsika kuno popeza anthu ako unawatulutsa mwa Egiptowa, ana ndi ifya, anapatuka msanga mjira, ndinawala mulilai, ana ndi pangira fano loyenga. Kani yolambira fano la mwana wa ng'ombe, inachitika pamene Mose anali kupiri, kukatenga malamulo 10. Ndipapa miyala iwiri, yomwe anatenga Mose, panalembedwa lamulo limodzi, lomwe limaletsa, zomwe anthu awa, anachita. Lamulo ili, ndiloletsa kupembedza milungu ina, lomwe limaletsanso kupanga Mulungu ina. Koma taonani, mau awa Mulungu akuitana Mose kuti taona anthu ako amene unawatulutsa mdziko la Egipto. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tivetsetse zomwe Mose ayankhe posachedwapa. Verse 13. Yehova ananenanso ndi ine ndikuti ndapenya anthu awa, taona awa ndi anthu opulukira, undileke ndiwaononge ndikufafaniza dzina lawo pasi pa thambo. Ndipo ndidzakuyesa iwe mtundu wa anthu wamphamvu ndi waukulu woposa iwo. Mulungu akunena mobwereza-bwereza kuti akudziwa kuti Israeli ndi mtundu wopulupudza. Tele ichi ndi chimene chikundipatsa maganizo akuti ngakhale ine kapena inu akutidziwa bwino ndithu momwe mwosolelo mmene tikuchitiramo. Akhoza ndithu kunena Mose jejema kuti inu ndi ine tili anthu opulupudza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Mose walandira kuyesa kwa kukulu pano. Kotero kuti mwina akada kalangati ine, kapena inu. Akada landira ganizo la Mulungu kuti awononge mtundu wonsewu. Koma taonani, Mose sakugwiriza na nazo. Popeza pa Exodo 33, verse 12 mpaka 17. Adadzipatika pamodzi ndi ana a Israeli kuti anali wochimwa onse. Tavani adanena izi. Ndipo ananena ndi iye, ikapanda kumuka nane nkhope yanu, musatikweze kuchokera kuno. Tsopano Mose watsika. Ndipo waona chomwe anthu anachita. 16. Ndipo ndinapenya. Taonani, mudachimwira Yehova Mulungu wanu. Mudadzipangira mwana wang'ombe woyenga. Mudapatuka msanga mjira imene Yehova adalamulira inu. Tsono Mose akuatsimikizira kuti pamene Mulungu anali kuwapatsa malamulo. Nthawi yomweyo anali kutembenuka kuchoka kwa Mulungu wawo. Uku kunali kutsutsana ndi zomwe analonjeza poyamba paja. Pomwe adanena kuti adzamumvera Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo. Mundilole kunena kuti masiku ano mchipembedzo mwachuluka anthu achinyengo. Amene amaonetsa chithunzi ngati ndi wokhulupirika koma ayi ndithu sichoncho. Ndipo chifukwa chimenechi timayenera kupemphera pemphero limene likupezeka pa Masalimo 139 verse 23 ndi 24 limene likuti, mundisanthule Mulungu ndimudziwe mtima wanga, mundiyese ndimudziwe zolingalira zanga. Ndipo mupenye ngati ndili nawo mayendedwe oyipa. Nimunditsogolere pa njira yosatha. Tele Paulo, chifukwa chimenechi analamulira okhulupira onse pa 2 Akorinto 13 verse 5. Pamene adanena kuti, dziyeseni nokha ngati muli mchikhulupiriro, dzitsimikizeni nokha. Kapena simuzindikira kodi za inu nokha kuti Yesu Kristu ali mwa inu? Mukapanda kukhala osatsimikizidwa. 17. Pamenepo ndinagwira magome awiriwo ndi kuwataya achoke mmanja wanga awiri ndi kuwaswa pamaso pano. Ndipo ndinagwa pansi pamaso pa Yehova monga poyamba paja masiku 40 usana ndi usiku. Osadya mkate, osamwa madzi chifukwa cha machimo anu onse mudachimwa. Ndipo kuchita choyipacho pamaso pa Yehova mkuutsa mkwiyo wake. Poyamba, tiyeni tione kuti Mose amamudziwa Mulungu. Ndili ndi umboni kuchokera pa Masalimo 103 verse 7 pamene akunena kuti analangiza Mose njira zake ndiyo ana wa Israeli machitidwe wake. Koma taonani kuti angakhale ana wa Israeli anaona phiri la nthuzi naona chiweruzo cha Mulungu ndi kuona ulemerero wake koma sada muziwebe Mulungu amene. Koma Mose adamudziwa. Ndipo amadziwaso njira zake. Ndi kutsimikiza izi. Chifukwa pali njira ziwiri zomwe Mose akunena pano. Poyamba Mose akunena kuti amadziwa kuti Mulungu amadana ndi chimo. Ndiye ndifuna ndinene mawakuti. Ife lero sitimadziwa mpangono pomwe mmene Mulungu amadanena nalo chimo. Komanso sitidziwa amene adzalangire chimo. Ndikunena mawu awa chifukwa taona Mose kuti anagwa pamaso pa Mulungu masiku 40 osadya komanso osamwa. Kuli kusala ndi kupembedzera. Chifukwa chakuti amadziwa njira zake zakuti amadana ndi chimo. Wokondedwa anzanga paulendo. Akristo ambiri masiku ano amaonetsa kuti sazindikira mmene Mulungu amanyasidwira nalo chimo limene likhala moyo wawo. Koma utenga ndi wakuti, Mulungu sadzalola kuti chimo lililonse libyole losalangidwa. Ndiye ndikunena kuti, Mulungu adzathana ndi uchimo wina uliwonse umene inu ndi ine tichita. Kachiwiri, Mose amadziwaso chifundo cha Mulungu. Ndipo ngakhale Mose amadziwa njira za Mulungu, anadza kwa iye chifukwa amakhulupirira chifundo cha Mulunguyo. Ndifuna ndigwirizane naye Mose kuti Mulungu sasekelera chimwayi. Koma sitingavetse kudabwitsa kwake kwa Mulungu amene. Taonani iye ndiye wachifundo chosatha. tere amafunafuna wochimwa kuti adze kwa iye, kuti alape, ndi kumlandira ngati mwana wake. Anzanga, chisomo ichi ndi chimene chinagwera ine, ndiye ndikufuseni. Kodi chisomo chimenechi, chinafikiraso mpaka kwa inu? Ngati yankho lanu ndi ayi, muyenera kupereka moyo wanu kwa Yesu kuti aulamulire, ndipo mudzamasuka kugwalira uchimo. Verse 19-21. Pakuti ndinachita mantha chifukwa cha mkwiyo waukali umene Yehova anakuya nawo pa inu kukuwonongani. Koma Yehova anandivera nthawi ijanso. Ndipo Yehova anakuya kwambiri ndi Aloni kumuononga. Koma ndinampempherera Aloni nthawi yomweyo. Ndipo ndinatenga tchimo lanu mwana wa ng'ombe mudampangayo, ndi kumtentha ndi moto, ndi kumphwanya, ndi kumpera bwino kufikira atasalala ngati fumbi. Ndipo ndinataya fumbi lake mu mtsinje wotsika mphirimo. Taonani, Mose akupembedzera wana wa Israeli ndi Aloni pamodzi naye. Ndiye ndifuna kunena kuti Mulungu adava pemphero lake chifukwa chakuti ndi Mulungu wachifundo. Haleluya. Tele Paulo akunena mawu awa pa Roma 9:15. Pamene akuti, pakuti anati ndi Mose, ndidzachitira chifundo amene ndinchitira chifundo. Ndipo ndidzakhala ndi chisoni kwa iye, amene ndidzakhala ndi chisoni kwa iye, amene ndikhala naye chisoni. Ndiye mwa mawu awa, tikunena kuti Mulungu ndiye wa ulamuliro. Ndipo mwa ulamuliro wakewo, akupereka chifundo kwa wonse wochimwa. Ichi ndicho chimene ndi manena kuti inu ndi ine sitidziwa makhalidwe ake wa Mulungu kuti amadana ndi chimo, komanso nthawi yomweyo kuti ndi Mulungu wachifundo. 26. Ndipo ndinapemphera kwa Yehova ndi kuti, Yehova Mulungu, musaononga anthu anu ndi cholowa chanu amene mudawawombola mwa ukulu wanu, amene munawatulutsa mwa Igiputo ndi dzanja lanu lamphamvu. Kumbukirani atumiki wanu Abraham, Isake ndi Yakobo. Musapenyerera kupulukira kwa anthu anu, kapena choyipa chawo, kapena chimo lawo, kuti linganene dziko limene mudatitulutsako, popeza Yehova sanakhoza kuwalowetsa mdziko limene adanena nawo, ndipo anadana nawo. Anawatulutsa kuti awaphe mchipululu. Koma iwo ndiwo anthu anu ndi cholowa chanu, amene mudatulutsa ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lotambasuka. Munkhani yonseyi, ndifuna nditsindike kunena kuti Mose amadziwa kupemphera. Okondedwa, ndikunena mawu awa chifomu verse 12, Mulungu adanena kuti, chifukwa anthu akowa udawatulutsa mdziko la Igiputo. Muvetsetse mawu awokondedwa. Tele pano, mwaukatswiri Mose akunena kuti, si anthu anga, koma anthu a Mulungu. Popeza iye, sadatulutsa anthuwa mwa Igiputo ayi, koma Mulungu ndi amene adawatulutsa ndi mkono wake wamphamvu. Taonaninso mupemphero lake akukumbutsa kuti, ngati atawononga anthu awa, ndiye kuti anthu a mdzikolo adzanena kuti Mulungu walephera kuwalowetsa anthu ake mdziko lomwe adawalonjeza. Anzanga, ndifuna muone kuti pemphero loona lokha ndi lomwe limasuntha Mulungu. Ndipo mwachifukwa chimenechi, Aisraeli tsopano watsala pafupi kulowa mdziko la malonjezano. Pano tikuphunzira kuti Mose anapemphera pemphero lomwe ndi losuntha Mulungu chifukwa chakuti anali kudziwa njira za Mulungu. Kodi ino, mumapemphera bwanji? Kodi Mulungu amasunthika? Muchapter 10, tiona kuti Mulungu ndiye amene anatulutsa Israeli kwa Igiputo. Ndiye popeza Mose adanena kuti anthu awa ndi a Mulungu, tere taona kuti Mulungu wawalezera mtima, ndipo akuwapatsa malamulo amene analemba Mulungu mwene. Verse 1. Masiku aja Yehova anati kwa ine, dzisemele magome awiri a miyala onga oyamba wacha. Nukwele kuno kwa ine mpirimu, nudzipangire likasa la ntengo. Ndipo ndidzalembera pa magomeo, mauwo anali pa magome oyamba wacha, aja amene unawaswa, ndipo uwayike mlikasamo. Mose pano wava mawu a Mulungu, ndipo akubwera ndi miyala iwiri ija ndi kuyika mulikasa. Kenaka ana a Israeli anapitiliza ndi ulendo wawo. Verse 8 mene. Masiku aja Yehova adapatula fuko la Alevi linyamule likasa la chipangano la Yehova liyimilire pamaso pa Yehova kuntumikira ndi kudalitsa mdzina lake kufikira lero lino. 9. Chifukwa chake Alevi alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi abale wawo. Yehova mwini wake ndiye cholowa chake monga Yehova Mulungu wake ananena naye. Tsono mundime ino muli zinthu zambiri zoti tikhoza kutolamo. Poyamba tiona Alevi kuti linali fuko la asembe, momumonso ife a Khristu amene tili mu mpingo umodzi wa Khristu tikhalaso ansembe. Tamvani kuti wasembe amayenera kudzipereka yekha kwa Mulungu polambira, kupembedzera ndi kutumikira mʼmagawo ena, monga tiwerenga pa Roma 12 verse 1 ndi 2. Kachiwiri, wasembe aliyense ali ndi mphatso yake yomwe anapatsidwa monga mamawu a Paulo pa 1 Korinto 12. Momomonso a Khristu monga wasembe ayenera kugwiritsa ntchito mphatso yomwe anapatsidwa mu mpingo wake. Komanso chinthu chofunika kwambiri ndi chakuti fuko la Levi linalibe mtunda wa cholowa. Asembewa cholowa chawo chinali Mulungu mwene. Mwa njira ine tikunena kuti pamene Mulungu adapereka gawo la mtunda kwa mafuko yena, fuko la Levi limadalira Mulungu wawo ngati cholowa chawo. Ndiye pamene Mulungu anali kudalitsa mafuko yenawa, anali kuwadalitsa ndi madalitso wosakhalitsa a dziko lapansi. Ichi ndicho chimene sadalonjeze kwa nsembe ayi. Ndiye ndikunenetsa kuti Mulungu anatilonjeza ife ndi madalitso a mwa Mulungu amene ali wokhalitsa. Haleluya. Awa ndi madalitso a moyo wa uzimu wa mwamba. 12. Ndipo tsopano Israeli, Yehova Mulungu wanu afunanji nanu koma kuti muziwa pa Yehova Mulungu wanu kuyenda njira zake zonse ndi kukonda ndi kutumikira Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wose ndi moyo wanu wose. Kusunga malamulo a Yehova ndi malemba wake amene ndikuwuzani lero kuti kukukomereni inu. Nkhani ili ndime ino ndi yakuti ana a Israeli anayenera kuonetsa udindo wawo kwa Mulungu kudzera mchikondi ndi ntchito za moyo wawo. Tele udindo woyamba ndi wokuopa Mulungu. Izi zikhoza kuchitika mokupereka ulemu kudzina lake loyera ndi ulamulo wonse ali nawo komanso ndi kuzindikira kuopsa kwake. Uwu ndi udindo omwe ukufotokozedwa pa chivumbulutso 14 verse 6 ndi 7 umene ukuti ndipo ndinaona angelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha aulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe a anthu ndi kunena mawu akulu, opani Mulungu mpatseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruzo chake. Ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Tsono udindo wina ndi wakuti ana a Israeli anayenera kumukonda ndi kumtumikira Mulungu wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, monga taona kuti udindo uwu ndi wa muthenga wabwino, kotero kuti inu ndi ine tiyenera kusezanso udindo umenewu. Kodi mumamtumikira bwanji Mulungu ameneyo? Tiyeni tione kuti mu verse 13 Israeli akuwuzidwa kusunga malamulo kuti adalitsidwe. Mwachisoni kuti ngakhale anavomera kusunga malamulo awa koma sanathe kutero. Ndiye chomwe chimachitika ndi chakuti pamene anali kuphwanya lamulo limodzi anali kulandira chilango nthawi yomweyo. Ndiye tikutsindika kunena kuti mwa zaka zambiri mbiri Mulungu wakhala akuonetsa kudziko lonse kuti sangathe kupulumutsa anthu mwa njira yakusunga lamulo. Tele monga Israeli analephera kusunga malamulo, inu ndi ine sitingatheso kutero. Mwachimenechi tiyamika Mulungu kuti lero amapulumutsa ndi chisomo osati chilamulo ayi. Tsono tikaonetsetsa ngakhale mchipangano chakale tipeza kuti Mulungu sanapulumutsepo ndi chilamula. Koma anali kupulumutsa mwachifundo ndi chisomo chomwe chinalipo mkale lonse. Ndikunena kuti Mulungu anali kupulumutsa wanthu ndi chifundo ndi chisomo. Mwakuyang'anira kubwera kwa Khristu kuti adzafe pa mtanda, kuti adzachotse machimo onse. Haleluya. Mulungu ndime ino akulankhula ndi Aisraeli za dziko la malonjezano, kuti linali losiyana ndi dziko la Aigupto, ndipo awapatsa malamulo okhalira mdzikomo. Mose auza ana Aisraeli kuti adzipereke kwa Mulungu wawo. Nkhani iti kuyipeza pa Deuteronomy 11 verse 1 mpaka 14. Chifukwa chake muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi kusunga chilangizo chake ndi malemba wake ndi maweruzo wake ndi malamulo wake masiku onse. Tsono ndimeyi singaveke bwino pa yokha, koma pamene tiphatikiza ndi mawu ochokera mchapura cha mbuyomo pa mawu akuti, ndipo Yehova Mulungu wanu anakusandulizani tsopano muchuluke ngati nyenyezi zakumwamba. Ndiye pachifukwa ichi ana Israeli anayenera kukonda Mulungu wawo ndi kusunga chilangizo chake ndi malemba wake. Mwa njira ina, Israeli amayenera kukhala womvera malinga ndi zimene Mulungu anawachitira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, anthu amene Mulungu wawakweza ayenera kuona ichi ngati chifukwa chokwanira chontumikira Mulunguyo. Verse 8. Potero muzisunga malamulo onsewa ndi kukuzani lero lino, kuti mukhale amphamvu ndi kulowa ndi kulandira dziko limene munkako kulilandira, ndi kuti masiku anu achuluke mdziko limene Yehova analumbirira makolo anu kuti adzawapatsa iwo ndi mbewu zawo, dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Pakuti dziko limene munkako kulilandira ndi losanga dziko la Aigupto lija mudatulukako, kumene kuja munafesa mbewu zanu ndi kuzithirira ndi phazi lanu monga munda wathelele. Pano Mose akuatsindikira ana a Israeli kuti pamene adzalowa mdziko ilo la malonjezano ayenera kukhala ndi mtima woyamika komanso mtima wovera Mulungu wawo. Tere iyi ndiyo njira imodzi yomwe ikanawathandiza kulowa ndi kusunga dziko la malonjezano. Pano ndifuna mumvetsetse kuti Mose sakuwawuza za kamenyedwe ka nkhondo ayi, koma akuwawuza za kusunga malamulo ndi chipembedzo chawo, popeza ndizo zidzawapatsa mphamvu ndi kugonjetsa adani wonse. Haleluya. Pa verse 11 mpaka 14 tiona lamulo la kulandira dziko. Koma dziko limene munkako kulilandira ndilo dziko la mapiri ndi zigwa, limama mwadzi a mvula yakumwamba. Ndilo dziko loti Yehova Mulungu wanu alisamalira maso a Yehova Mulungu wanu akhalapo chikhalire kuyambira chaka mpaka kutsiriza chaka. Ndipo kudzakhala mukasamalira chisamalire malamulo anga amene ndikuwuzani lero lino, kukonda Yehova Mulungu wanu ndi kumtumikira ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse, ndidzapatsa mvula ya dziko lanu mnyengo yake ya myundo ndi ya masika, kuti mutute tirigu wanu ndi vinyo wanu ndi mafuta wanu. Anzanga, pamene tikumaliza ndifuna tingophatikiza mawosewa kuti dziko lomwe Aisraeli anali kuyembekeza kulowa linali lovuta kuchita ulimi wothirira. Panali zifukwa ziwiri zazikulu. Chifukwa choyamba ndi chakuti linali dziko la mapiri, komanso kuti analibe zipangizo zochitira ulimi umenewo. Okondedwa, ndifuna muone kuti Mulungu anawayika dala mdziko ili ndi cholinga chakuti azidalira Mulungu pakugwetsa vula kuchoka kumwamba. Mwa njira ina, Israeli adzakhala chifupi ndi Mulungu wake nthawi yonse chifukwa aziyang'anira kwa Mulungu wawo. Tele phunziro ndila kuti Mulungu amakhonza kuika munthu nyengo ina ndi cholinga chakuti akhale chifupi ndi iye. Haleluya. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Deuteronomy 9 yambira verse 7 mpaka nalowa mu chapter 11 talekeza verse 14, pamene timaona zakulephera kwa Israeli, miyala ya malamulo atsopano, kupembedzera kwa Mose kupatulidwa kwa alevi, chisamaliro cha mulungu, ndi lamulo la kutenga malo. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zikumwa kwambini mbale Osman Chilola Manda po titsogolera kugawo limeneli buku lopatulika mwai wake ndimeneyo ndithu daliso lake ndimeneyo kwa ifeyo kuti timatha kusanthula mawu mulungu kumvetsetsa zinthu zina zomwe sitikanatha kutelo tikanawerenga patokha kwa mwai wa tisanthule babo ndimeneyo ndithu pomwe timaunikira mawu mulungu kuwasanthula pang'ono pang'ono lero ndithu tinali mu Deuteronomy chapter 9 tinambira verse 7 ndipo talekezera verse 14 ya chapter 11 kwotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu Deuteronomy chapter 11 momwemu kumapitiriza ndithu ma chapter la vena ngati muli ndemanga iliyonse titumizireni ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe tisanthule Bible box 52 Lilongwe ma email ku radio@twrmw.org kapena ma SMS pa 0833500222 ndipo ambuya kudalitseni pomwe muchitapo kanthu pa zomwe mwamva komanso kuphunzira chieni tiende mmawu ambuya kudalitseni.